kwanza naanza na dua. Namshukuru Mungu kunipa wewe, yule mbwa angeniua. Yeah. Haya kutoshi maua tu baby. Vitu vyote nitakupa wewe, uzidi kujisaua. And you know that I'm so crazy over you. Tena mimi without you, yeah.
L-O-V-E, I love you,
yeah.
L-O-V-E,
I love you, yeah. Eti wanani huyu wa mimi, eti wanani
wa mimi,
ichi kifacha nani
cha mimi.
Wanani
wa mimi,
oh, kasweet tam tam
wa mimi,
my baby boo boo
wa mimi,
nyam 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 nyam
wa mimi,
au kameni piga juju. Hey yeah, yeah, you are my one and only, my heart desire. Tajiri moyo wangu wa unagabaya. Ukitaka kiss, okay ni chumi wako my love. Tupae juu angani, penzi limeota mbawa. Nimemaliza, mi kwako sina usemi. Nilichobakiza kujenga family. I'm so crazy over you.
Baby boo boo,
nyam 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 nyam,
wami,
au kameni piga juju.